e ngā rangatira o te waka o Tainui tēnā koutou katoa. Mā te mahi tahi e ora ai a tātou tamariki mokopuna. Koirā te whāinga o te kaupapa whakangungu i ngā kaimahi o oranga tamariki e kiane ko tū māia. He kaupapa nā te whatukura o te ao Māori a tā Wira Gardner i Urungi i ōna rā hei toihau mō oranga tamariki. Waihoki i whakapono nuitia e ia kia mārama i ngā kaimahi o oranga tamariki ki te ao o ngā tamariki Māori me whakapakari i a rātou te mōhiotanga ki te ahurea Māori. Nā whai anō i whakakotahi ai ngā whare wānanga Māori e toru ko te whare wānanga o Aotearoa, rātou ko te whare wānanga o Awanuiarangi, ko te wānanga o Raukawa, ki te manaaki, ki te whakatinana anō hoki i te tūrua pō nei o tā wira. Me kore noa e whai oranga ai e hiki ai a rātou mahi hei painga mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tahuri ake tātou ki te reo o Mariana Selby no te wānanga o Raukawa me āna whakamahuki.
Ko tā wira ki te he e mōhio pai ki a mātou o ngā wānanga, ko mōhio pūia ki ngā mahi, o ngā wānanga e tori nei. Nā reira, tōna whakafono, kei te wānanga e te he pūkinga, e te he horopaki, e tikana, hei hapai, i tēnei kaupapa, mai anō i te timatanga, o ngā raru i puta i roto i a oranga tamariki, nā nō te ke me aro ke ngā wānanga Māori kei reira e te he whakautu, e te he rumoa.
Nō te rā nei, tū ai te hui taumata mātauranga Māori tuatahi a waipapa taumata rau, arā ko te whare wānanga o Tāmaki Makaurau. Ko tā te hui nei, he whakatō mene i te ao toi Māori me ona tuatini maha, pēnei i ngā tikanga whakaero, ngā hītori a iwi, ngā raranga, tai atura ki te whakarauoratanga o te au te Māori me te maha noa atu o ngā kaupapa Māori. Ko ētahi o ngā tautohi tō kakauhau ki te minenga i te rānei ko Ahorangi Tūhono Ngarino Alice no Waipapa Taumatarau, rātou ko te ahukaramu Charles Royal, ko Bernard Makoare, ko Makareta Janky, ko Nico Hinden. Ka tū te wānanga nei ki Waipapa Marae i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, ka mutu kua whakatauhia e ngā kaiwhakahaere, ka tū te wānanga nei ia te tau a haere ake nei. Hei tā te tumuaki tuarua Māori, hei tā te kaweho Hoskins, e hi kakaana te whare wānanga ki te whakatūwhera i te kaupapa nei, hei wāhi whakanui, hei wāhi tuari i tēnei mea te mātauranga Māori. Nō reira e hoa mamau tonu mai ki ngā take hā kinakina e whai ake nei. E rapu haere ana te ue pūwhutu pāoro o Aotearoa i te piki tūranga hou mō Wayne Smith, pauako o te kapa mamaku. I te ahi-ahi inanahi i whakamana i te uepu e tūwhera ana rātou ki ngā ngākau hihiko e hi atono ana ki te tūranga nei. Kua ua Smith ki tāna i whakatau ai ka whakairi ake e ia tōna pōtai o pauako o ngā mamaku i te mutunga o te whakataetai ipu o te ao i tēnei marama. Nā, kua pihi ake te pauako tuarua o te kapa Whitney Hanson ki te ki kaore ia mō te tono ki tēnei tūranga, hei tāna kaore anō ia kia pakari hei hiki i te mānuka. Ka mutu e whakaarohi ana e Wes Clark pauako wawao o te kapa a kene pea ko ia tērā ka tono. Hei tērā tuarua o hakihia kati ai te wā tuku tono mō tēnei tūranga. A kāti ake rā e hoa mākua ea e nei pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora ko Lady Pokai tēnei kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pāho.